champ in the mende. Achayende. Achayende.
Hey yo, Metro Sukato.
Achayende. Kaya form si ya ganji, achayende. Kawo chalisi mtampe de mende. Achayende. Achayende. Kaya form si ya ganji, achayende. Kawo galasi mtampe de mende. Achayende. 24-7 si kuanga late. Leo kupurora westi, kesho ni east. Dema na bo, block delete. Chalia na bo, press block delete. Sizi shika tenje na new number ndo inafuta. Miwenda kwa supakani na deni ya duka. Ushaipata partner na upuzi kwa nyumba. We mwambie hivya kiwa kejani ya nanuna. Si wende, si wende. Na kupea ratings inafanya umepembe. Kwanza last warning kabla wende. Next time don't call me kutoa nyege. Wazuri ni wengi na nina lugha. Mlango iko wazi kanyaga kubwa. Kufala peleka mbali ususan. Ukisikia unawashwa sana paka kaluma. Kuondokea ngori mi ufanishika jini. Leta monkey business atoleo adi upini. Nusilete risto stri nini au nini. Polisi nilipa kwanza hapa ni mjini. Ulikosa kazi after interview. Acha yende next time Peter come through. Patience ufanya majabu. Baraka zingine zirudi zikiwa times two. Achayende. Kaya form si ya ganji, achayende. Kawo chalisi mtampe de mende. Achayende. Achayende. Kaya form si ya ganji, achayende. Kawo galasi mtampe de mende. Achayende. Uko vera na we ushugulika daily. Reporting on time, work rate haina wengi. End month imefika na unangoja senti. Ujalipua mezi tatu na unambiwa keep waiting. Ufala achayende, unishuguli haiwezi. Erini achayende kana cheki unaniseti. Niligrona ngumu na soft si Pepsi. Kwa grout uko topless atukwa na jezi. Achayende kama mali si safi. Achayende kani morio mtiaji. Achayende kaina kupeanga pressure. Life ni fupi sana kushikamu na teseka. Na wapa vidonge more hits pondi deck. Ukikoso janja ni noma kuflex. Siri joni moja usiwa ifuata X. Ujinga achayende na usonge ahead. Jacom ni na majaber kem kem. Baroda mina piga kuna join na pay well. Atuko sani pay na my clientele. Napenda mbebe natako na anadress well. Ulikosa kazi after interview. Achayende next time Peter come through. Patience ufanya majabu. Baraka zingine zirudi zikiwa times two. Achayende. Kaya form si ya ganji achayende. Kawo chalisi mtampe de mende. Achayende.